nono tumwagala olamanyigo nawe tukwagala usaidi jateko amanyige yongeri yetisera tutusemu kasoyo tutusemu nachiganda tukwatemu 21 tukwatemu iranga tumwesiga tunalaba ebintu byalikola bananga tutusemu jensaba tutusemu nachiganda tukwatemu 21 tukwatemu iranga tumwesiga tunalaba ebintu byalikola obadogo nabo naye kyesanya tusomu mbeja enjuka tujaga era yangu wanao tugateko amanyi tugagala silwa kubambu notumwagala ebirungi tubyagala naye abadde kaganyo bitekawo iragoza nomanyi ucabaddeko nga fatuyambaki katino funyo anabera okumpi atuyambeko iragoza nomanyi era dembero nga gwomutekawo Samba baba deko kuba kansoyo mugambe teyeme njechisera tutusemu kansoyo tutusemu nachiganda tukwatemu 21 tukwatemu iranga tumwesiga tunalaba ebintu byalikola bananga tutusemu jensaba tutusemu nachiganda tukwatemu 21 tukwatemu iranga tumwesiga tunalaba Bintu byalikola amanyi sikwogera naye mission yaffe tugikusa Yesawo kwerwa nago era dembiro nawo twegatako Omwana tumwagala singabadde katula nawumula Omwana nakwagamu kuwa kansoya tenga tumwesiga Tukoya babadego kuwa kansoya tobadde bakola Wago tugambaki ucabaddeko nga fatuyambaki Gambe teyemenya tulese mundu menye tukoya babadeko abesimbao bagambe tebemenya yetisera tutusemu kansoyo tutusemu nachiganda tukwatemu 21 tukwatemu iranga tumwesiga tunalaba ebintu byalikola bananga tutusemu jensaba tutusemu nachiganda tukwatemu Tukwatemu Inanga tumwesiga Tunalaba Ebintu byalikola Abeyo tubagala Singa byokola nawe bitambula Obulimba bukyayisa Naye byaliko mwana birengerwa Obudde buweddeyo Naye byakola neza sikwogera Sao basekula ababadde konona tukwatemu Kirunjo bonye bonye era kinuma nange bonye bonye Sao kwerwa nako sikwogera aterijamu Mugambe teyemenyusemu kansoyo tutusemu Nachiganda tukwatemu 21 tukwatemu Iranga tumwesiga tunalaba ebintu byalikola bananga tutusemu Jensaba tutusemu nachiganda tukwatemu 21 tukwatemu iranga tumwesiga tunalaba ebintu byalikola